sende pitamo imwe mwali shiva fionsende kabila mwali fishiva no kuchita imwe tewa fya yo lekeni ubufwayo bwenu uchitike imwemwelesa naine tulalanda chila bushiku amapepo ya ndiena mulo mfwa ndelole la vishita yenu mwemfumu pantu imwe mwalishiba fionse Keni ama palo yenu yemfumi ya kulimwe Sangili shenu kwichefya lesa wandi Nakane chilumba nga mwampala Teach me to love you deeply So that the blessings draw me closer to you Chiwata temwa Come on, Pala, Mwelesa, Mwalishiba, Ukukabi, La Kwandi. Mwalishiba, Ukukabi, La Kwamwe.
Music plus.com.